Love is a beautiful thing created by God. He who finds a wife finds a good thing.
Teddy B, play Willy Ball, and Elaine, some sacks of fun. Now I'm happy.
You're kicking with the best of the best. The only number one, DJ I.
Sunajua siku kuni leo. Hello, baby. Sunajua siku yetu leo. Hello, baby. Sunajua nakuoa leo. Hello, baby. Kile keki twalikata leo. Hello, baby. Baby, baby. Baby, wewe ndo sweet pie.
Sweet pie.
Wewe macho ma.
Macho ma.
Sweet angel. Oxygen, yo. Say yes I do.
Yes I do.
Baby, baby, yes I do.
Yes I do.
Say yes I do.
Yes I do.
Baby, baby, yes I do.
Yes I do.
Say yes I do.
Yes I do.
Baby, baby, yes I do.
I do. Yes I, yes I, yes I do.
Baby, baby, yes I do.
Yes I, yes I, yes I do. Baby, baby, yes I do.
Nimekubali mwito wako. Sijola fetu vile ulikubali mwito wangu. I fall in love with you.
Hello,
hello,
baby. I'm ready to spend my life with you, baby. Yes, I wanna be your wife, but I could only tell you yes. If I had a lover dreaming like you, yes. Baby, take my finger, put a ring on it. I thank God for our love, baby, baby.
When we don't sit by. Macho ma, my oxygen, yo.
You are my sweet pie, apple of my eye, my sweet angel, my oxygen, yo, yo, yo.
Say yes I do,
yes I do,
baby, baby, yes I do,
yes I do.
Say yes I do,
yes I do,
baby, baby, yes. Sina mengi ila naweza sema asante kwa Mwenyezi Mungu. Namuomba sana kwenye ndoa tupe nguvu. Najua unatamani mpenzi ndoa kama ya DJ Mo, lakini usijali mpenzi, Mungu atatupa. Najua kuna milima na kuna mapone, tutaponda wote. I'm gonna be the best man. Oh, oh. Baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa gididi. Baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa gididi. Because baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa gididi. Baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa gididi. Baby, utakula nini?
Jiggy jiggy.
Ugali ya masamaki.
Jiggy
sina hela ya Lamborghini.
Jiggy jiggy.
Lakini ntaku treat kama queen. Job usipande mat, nitakuja mamku kuchukua mama. Tutembe Nairobi, tukule tumaini choma. Tutembe Nairobi, tuonje morena mama. Tumuombe Mungu baba, ndani ndoa tupera. Tumuombe Mungu baba, ndani ndoa tupera. Baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa gididi. Baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa gididi.
Because baby, you're my
jiggy jiggy.
Unani pa gididi.
Baby, you're my
jiggy jiggy.
Unani pa gididi.
Shetani anainama, anainuka. Naona mtu mwenyewe anatoroka. Anainama, anainuka. Anaona mtu mwenyewe anatoroka.
Huyu Yesu amekuwa gani?
kupikana tumwachie bwana bwana kile mimi nataka mjue
uongoka ndo mtindo uongoka ndo mtindo uongoka ndo mtindo unakubali na mastingo uongoka ndo mtindo
Safari ni ndefu sijakata lakini bado sisi u Yesu ndo yetu ta ni bora uamini tuamini vile inafaa mimi nishakupa siri usipoteze masaa usikubali dunia ya mwe mali utaishia usikubali dunia usikubali dunia namna ng'ang'ana ng'ana na mambo ya jana jana tumwachie bwana bwana Kile mimi nataka mjue
uongoka ndo mtindo uongoka ndo mtindo uongoka ndo mtindo unakubali na mastingo uongoka ndo mtindo uongoka ndo mtindo uongoka ndo mtindo unakubali na mastingo
Yes do the real don don dada and I run the place real don don dada Ana kucheki ndugu na wedada batu kae rada Judevo pia yuko rada Jukipanda na panda na ukiblanda na pata So it's better and better uweke focus
Mr. Bomba DJ Pulo, pulo Minataka wanisikize tena Mr. DJ Pulo, and pulo Na inili wafikie tena Mr. DJ Pulo, pulo Minataka wanisikize tena Mr. DJ Pulo, and pulo Na inili wafikie tena
Juye ndiye alfa tena omega Ata tukicheza chini bada natubeba Ata tufanye nini bada natubenda So tumshikilie tukicheki kalenda So kila siku sisi tuende down Kwa magoti tumuite mungu baba now Hey, yeah natupende now Salabani alikufa juu yetu now Hey, Mr. DJ pull up, pull up Nataka wanisikize tena Mr. DJ pull up
Niko kipara mod Uwezi kunipara jisiko para mod Kusifu Yesu hapa niyo paramount Some hizo vitabu mina soma parables Yesu ndia natawala na si Siri si movie si drama na si Siri ambia farao siko mi Siri na dhambi tuko paralel si Siri government inafika ukuchini Government yake sika ukuchini Ati tuko juu ya skuma wiki Na security ko beefed up Beefed up Wana vila minaka huru vila minaka huru free Wezi ni patanti na siya kufunda wii Jamati ni name ni fanya yako wii Ba, ba
Abante, 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 abante
Tuna Niko, useful kwa family nika Mwiko, njiri pepete wake tunika Jiko, shida zikinyona zinatoka ki Jiko, tikifanya vita medan, tunu medan Badu ni ya medan, penjibu kwa nanan Akura than, yenda mbeba plan, kala mbeba gun
inje zamanania 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 zama 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 ndania Yesu pana weka nos inje faida kwa Yesu weka los inje vidole 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 vidole
abona four four na hini ine jo
pana skiza wapi funike
na hini ine jo Wachaweka bounty, jufflo killer Mi imeoga, kiopina Nina mazai kwako tuza topina Na vile nikondani mze ya I'm so ina Si take shots na bareda Pitex hawa wezi kuni spot under reda Na bring the house down, ama trema Na, na, na leta fire ama flema Ra, na rusha motomo Na shika tawazai na mamokoro So na Jesus na songa I still Roga roga shetani na mpaki sogo Mosodo Don't whine, I wabba mikichu Mungu anameja na maina Na feel ni kinda, I'm in refine, I'm fine Mokori ni jeso imebaki na saika Sishiki kijo Sishiki kijo I'm in refine, I'm fine Kosu kenta, kina cry sweet aita Sishiki kijo Na sitishi kijo I'm in refine, I'm fine Kosu kenta, kina cry sweet
Take it to Christ, I'm a fine people do. Take it to Christ, I'm a fine people do. Take it to Christ, I'm a fine people do. Take it to.
Cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini.
Kujifanya high class tulia chia chui. Ga copy Jesus, Yesu ndio na I. Ga Proverbs 31, usi copy 8. Figures, achana pesa usifuate six figure The house of the Lord be your home Sikuizi na shinda kejani kama mzeko Be stand out kwa bakie kama ko Be brand tumenishangaza niko o Be
Okay ni God amefanya enda nuo he did it Yesu ndio kusema enda nuo he did it Nani nina Yesu nitako kubiri Nini naro, nini naro
Holy Spirit enda nuo di Nisi kwa na note, nisi kwa na note Nisi kwa na copy Salo na ina mopi Yesu ndia na mopi
Repeat it, repeat it, repeat it, repeat it.
Mana vila mani gaz, mani vila mani gaz. Nguko kute Jericho na trumpet kwa jinda ni jes. Chitra vota ga jite, pe mire volo de leader. Kifanya pe mire fanya jimina echo.
Unaka base, ndio neutralize acids. No maka movie ya ninja assassins. Jaribu yesu wacha was, was.
Everybody!
Check it vero, 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 check it vero. Check it, check it, check it, check, check, check it, 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 check it,
Oh,
sitaki mazoea nawe ukijifanya noma siku danganyi tutapigana nawe Yesu akinita mimi huyo natakasi shetani amefura kama ndazi mimi nafuata Yesu kamkia kwa farasi nilifundishwa na babu na sio waemba kasi Yesu akinita mimi huyo natakasi shetani amefura kama ndazi mimi nafuata Yesu kamkia kwa farasi nilifundishwa na babu na sio waemba kasi anajipuliza 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 sana shetani anajipuliza 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 sana tumemsoma
Shida wendo sulu wisho Mipofu wanaona Mipofu wanaona Ugonjwa zinapona Ugonjwa zinapona Ukipita Kenyatta Hakuna biashara Watu wanapona hasara na ulitupata Saa tumengara Shetani ya kanuna hasara Ukipita Kenyatta Hakuna biashara Watu wanapona hasara na ulitupata Saa tumengara Shetani ya kanuna hasara
Rectify Na sasa niko satisfy Jumia meni sanctify Na meni tende ya mengi mina testify Makosa nito rectify Na sasa niko satisfy Jumia meni sanctify Acha kune sahi na pewa love kibao Niko true kujituma kwa mother bow Kapa ulo misinga kadevi midansa Uliza Christ liyo answer Na nitangu siku ya kwanza Kani lidunda niokote tu Better man, niko kote tu Injili na ispe, tuko kote tu Niki yangu koni okote tu Uni okote tu Ni mimi Wewe Ni mimi Wewe Ananipenda mimi Anakupenda wewe Ananipenda mimi Anakupenda wewe Niko na wewe
Hallelujah, 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 hallelujah.
Hakuna pressure kwa itiunu kipata dondilisikiza team. Ebu imagine, Yesu alitembea juu ya maji. Can you imagine, akitembea kwa kweta kuwaje. Please imagine, shida zako zote tamaniza. Wacha pressure na relax, anaweza cheza team.
Kunande, kunande,
he'll do for you.
Kunande,
so wait up, kamara kachekida, usikuja tena menu, you know, ukileta nyama choma soda leta na kaseme, life nane Yesu wacha nijibame, nyama choma soda leta na kaseme, life nane Yesu wacha nijibame, ukileta nyama choma soda leta na kaseme, life nane Yesu wacha nijibame, nyama choma soda leta na kaseme, life nane Yesu wacha nijibame, kumbuka Egypt, ile night ya Passover kwa ishi. Sedingi andani, come now. Inje hakuna amani, barwa. Inje kwa mlango damu Yesu inabonga. Come down. Kina Moses na Joshua andani. Urapata mkate wa uzima weokoka. Wachana na dhambi, bye bye weokoka. My God, kwa shetani weondoka. Utapata more life. Wait up, please. Ukileta nyama choma soda leta na kaseme. Life nane Yesu wacha nijibame. Nyama choma soda leta na kaseme. Life nane Yesu wacha nijibame. Ukileta nyama choma soda leta na kaseme.
Na niko na wisdom kasa la mama. Nina dance kama deli.
na niko na imani ka Abraham. Shetani ameja mju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Shetani ameja mimi niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Niko na zidumbe, zidumbe ya Yesu, zidumbe, zidumbe niko na zidumbe, zidumbe ya Yesu.
Baraka zako mingi nime, na miujiza yako nime. Hata wewe mtati yes. Hata wewe mtati yes. Hata wewe mtati yes. Hata wewe mtati yes.
Siku hizi natesa kwa jina lako baba mimi natesa. Kwa kanisa na kesha kusifu kwangu sina pressure. Kamana nomba kila Monday to Sunday. Ukweni kijua eti someday. Nitaingia binguni niwe naye. Nimwabudu ni msifu milele.
Vipofu wanaona, viwete wanatembea. Maskini alalinja na wagonjwa wanapona.
Baraka zako mingi nime na miujiza yako nime. Baraka zako mingi nime na miujiza yako nime.
Counting the paper. Do your thing, man. Let nobody stress ya. I'm an artist, a new school dancer. Hello, si me rob nuken. Nia, mi me rob nuken. Mi, I'm off near Shamos. Ya, na is de sama. When you see you want, you pray you get. Nobody tell you nothing. Shine, my friend. Bang, bang, bang. Shine, my friend. I got your time. Your time.
Nina flow with him. Na furasi ya kima ime flow with him. Madani ya rogozo na you know. Yesu ndani yangu siko solo. Na milele yangu kolo. Uniongoze njia nisipatwe na kasoro. Madani ya rogozo na you know. Yesu ndani yangu siko solo. Na milele yangu kolo. Uniongoze njia nisipatwe kuna vile wapendeza. Kama nyimbo nzuri Yesu na kucheza we. Umenandali ameza na adui zangu wote washangazwa ye. Una vile wapendeza kama nyimbo nzuri Yesu na kucheza we. Na injili nitaeneza sitashindwa kiwa na miebeneza we. Tauna shika rusha bega. Tauna shika rusha bega. Tauna shika rusha bega. Tauna shika rusha bega.
Kwenye magoti, kwenye tumbo, tumbo limejaa nafikia kwa kifua, kwenye miguu, ili neno lazima litembee nafikia kwenye kichwa, kwenye magoti, kwenye tumbo, tumbo limejaa nafikia kwa kifua, kwenye miguu, ili neno lazima litembee, bado tunasukuma. Bado tunasukuma. Bado tunasukuma. Nilipewa sare, sare, iwokovu nilipewa sare, lazima nijikaze, kaze, dunia mzima hip nisambaze, kwa mguu nikatike, mkono nao uandike, upendo wa Bwana ni mtamu, hey, lazima ni msho, Lord you've been good, good to me, Lord you've been awesome, Lord you've been good, good to me. And I will tell the world, Lord, you've been good, good to me. Lord, you've been awesome. Lord, you've been good, good to me. And I will tell the world. Nasikia kwenye kichwa, kwenye magoti, kwenye tumbo, tumbo limejaa. Nasikia kwa kifua, kwenye miguu, ili neno lazima litembee. Nasikia kwenye kichwa, kwenye magoti, kwenye tumbo, tumbo limejaa. Nasikia kwa kifua, kwenye miguu, ili neno lazima litembee. Bado tunasukuma. Bado tunasukuma.
kuzito, nasikia kuzitoka. Juu ya kule nimeto, juu ya kule nimetoka. Badang, wachanidu, wachanidu kama Daudi. Brabadang, wachanidu, wachanidu kama Daudi. Badang, 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 wachanizitoke. Nizitoke. Wachanizitoke. Nizitoke. Wachanizitoke. Nizitoke. Brabadang, wachanizitoke. Nizitoke. Badang, badang, badang. Nafikia niko haisi ndogo gio. Ni vile nimetoka famorio. Alinipata kwa mta kwa mangorio. Samaisha tam, tam kama orio. Wacha nizitoke, nizitoke. Alinipata pale chini kwa matope, yeah. Wacha nizitoke, nizitoke. Mina ye kam kisi na matoke, yeah. Sami kono juka za pasta. Na shetani yako chini kama dasta. Tingiza mguka haina plaster. Tuzitoke twende fast. Nasikia kuzito, nasikia kuzitoka. Juya kule nime to, juya kule nime toka. Badang, wacha nidu kama Daudi. Brabadang, wacha nidu kama Daudi. Badang, 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 wacha nizitoke, nizitoke. Wacha nizitoke, nizitoke. Wacha nizitoke.
Sana. Na shule haja lipo bana. Magoti yamepiga sana. Utakuja lini baba? Na baba umenyamaza sana. Na nyumba haja lipo bana. Na kazi imekuwa ngumu. Mapato yamekuwa duni. Baba shuka ujionyeshe. Imani yao baba urejeshe. Hata kama mambo joni tricky. Waonyeshe itakuwa fiti. Umefanya maajabu. Siwezi kueleza, hata nikiteleza, nishikilie, kiwakovu, nishikilie, nishikilie.
Would have a tough story, come out in short to your blessing. But would have a tough story, come out in short to your. Would have a tough story, would have a tough story. 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 Longo, 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 yeah. Mamtezo ka longo, 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 yeah. Kabla kufungua mdomo, domo, domo, yeah. Tubonge safisi udongo, dongo, dongo, yeah. Kila kitu tunasese. Tusibonge za wasese. Tuachane na mapepepe. Kabla kusifuna kuprepepe. Let's talk peace, let's talk love. Things that matter. Let's talk God, let's talk blessing. Watch a God bless. Kama unisho tula Yesu. Basi kuda wata story. Kama unisho tula. Kuda wata story. Kama unisho tula blessing. Basi kuda wata story. Kama unisho tula. Kuda wata story. Kuda wata story. Kuda wata story.
uliza Kenzo na kudabolea. Najua ninapokwenda sitaja potea. Kwa neema yake ndo na nyenyekea. Bwana asifiwe na sisi tunamtegemea.
Siko sembe tu, siko mla tu, siko hela tu, siko mali tu. Mwanaume ni kumjua yes. Mwanaume ni kumjua yes. Mwanaume ni kumjua yes.
Kando, kando, na na hivo hivo wezi bila Yesu akiwa kando kando, shida ni mingi kama risasi kwa movie ya Rambo Rambo, lakini Yesu suluhisho kutoka kitambo kitambo. Mataimi na ubata skuli, maisha mitiani bila skuli, shetani kujaribu kunikuli, lakini kwako natuli ya tuli. So sitaruka kama tumbili, nitakungoja nitasubiri, na ukikuja mama kulili, utafuta machozi ya tulili.
This a brand new opportunity, my friend, come welcome to Trinity. Change your kind of ways, come to divinity. So you see the love that never fades till infinity. Lava, pano wango wanganya, pono nanya neleza. Pala lava nolo kunya, viwundo na nyega nyega. Lava wango miyango, miyomu kwano na mpokelela. Na bebe ya we mpeja zenenzi kakana. Sing say what to love.
Hangover, ni rabila garama. ay, labda turuke kesha au kulala salama. Yesu asifiwe hadi Dar es Salaam. Hapa tu ni baraka, hatutakilana. Sini wachanga ndio, na tunataka raha ndio. Tusiharibu matarajio, juraza shetani ni mashaka ndio. Sini wachanga ndio, na tunataka raha ndio. Tusiharibu matarajio, juraza shetani ni mashaka ndio. Nimezaliwa huruma, na bless nimefika, ni neema na huruma za huduma. Kwa Yesu kuna ra na katika na chuchuma.
Kumbe 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 eh, kwa Yesu ni raha. Kumbe 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 eh, kwa Yesu ni raha.
Kumbe kumbe ni raha. Kumbe kumbe ni raha.
Simba wa Yuda na guruma.
Guruma Batimayo kipofu wakaona. Tena akaguruma mama aliyetokwa na damu akapona. You know aliguruma kaburini kifo kikakosa maana. Tena akaguruma Mr. CBA nikaona mwangazo.
Soma sana, waezi shirikiana na watu wajasoma. Wacha ni kushow, mbunya kuna shuhuli. Sote tuka ipo, hiyo tunimambo.
Wacha ni kushow siri moja, huitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, huitaji digiri kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, huitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, huitaji digiri kuingia heaven.
Kamanda hey. Sasa mambo fete tunakula neno kama peremende hey. Sitani na ya kwende amewashu sana wata mese wembe.
Ooh, unipatingo hey. Shetani unipatingo hey. Unipatingo unipatingo.
Watch jikune kune hey. Watch jikune kune hey. Jikune kune hey. Jikune kune hey. Watch jikune kune hey.
Everybody follow Jesus the best. Over the rest, everything.
TikTok, watu wakuone. TikTok, watoto wasome na anazikome. Niponye tuponye. TikTok, nami nipone. TikTok, watu wakuone. TikTok, watoto wasome na anazikome. Niponye tuponye.
Alemba, Shanku Master,
Gosso,
clap, clap, clap,
clap on the hands, clap on the hands, clap on the hands, clap on the hands.
Everybody, let's go!
Everybody, go down, go, go, go down.
Wow! Watch your balance.
Guys, move and take over the street. Everybody, I move to the beat. And the dancer bring you the street. In a canyon, we're so sweet.
Let's get down to business in a Jesus way right now.
Bolo bombo bombo bombolo. Bolo bombo bombo bombolo. Bolo bombo bombo bombolo.
Everybody!
Audi, everybody, Audi. Audi, everybody, Audi. Move to the God, move to the beauty. Audi, everybody, Audi. Caso, caso, piso, paso. Paso, quiso, everybody, paso. Paso, quiso, paso. Everybody move to the beat. Everybody, I move to the beat. And I didn't have to bring you the street. In a canyon, we're so sweet. Start move, everybody, start move. I follow you, I follow you, I follow you, everybody, I follow you. Show game, show game, show game, everybody, show game. Selfie, 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 everybody, selfie. Yo!
Your head bumping, he keeps your feet moving, he's the life of the party. niko so good yani niko kuja usikujua nita oh sa masaa niko fresh niko so fine kakitu kame kuja niko oh sa mgona minipigania niko so dead ameniosha niko oh bila mikono yake misioni no sense baraka zote kongu tick ame send koke hakuna kusafa yani oh high makes sense tumefanya what come this god amekuwa kama catch me your peace
bali na ye amenipa kibali uhai ni ye yeah I sini bali na ye amenipa kibali uhai ni ye yeah I
so fine so fresh so fine yani niko so good yani awesome so fine so fresh so fine yani niko so good yani awesome send him bali na ye Toko home ni ande chop mina ye Nikipika busy watuni mina ye Streets ni know my bad mi niko na ye Bila koru me lost Poke kuna great in life ya ni oh Ke so start kiku lost Poke na hang on na sikonka best Yes
Sini bali na ye Amenipa kibali uhai ni ye Yeah I Sini bali na ye Amenipa kibali uhai ni ye Yeah I
Niko so fine So fresh So fine Yani niko so cool
Thank you.